Downloaded from ilovezedmusic.com.
Yes. Thank God, man. Vic Diesel. Hey, yo, young Jake. Jake comes, yeah. I got you. Brand new song.
Chiendo chaleza tivine paka panyuye. Machwala fulu wakuna za kumenda. Magilo fulu paka wa marimenda. Lelo ni pungwe paka nyuye.
Everybody we go.
Paka nyuye dance.
Wena.
Paka nyuye dance.
Vela tivine.
Paka nyuye dance.
Yeba.
Paka nyuye dance.
Mami.
Paka nyuye dance.
Akapungwe.
Paka nyuye dance.
Yo, Vicky Diesel.
Paka nyuye dance.
Everybody let's go. Yeah.
Paka nyuye dance.
Amuche, mina losilize. Malika ni magelo kwa ufela mba visi. Kachino sililile, mina mukuse. Nueva ulu kwa ufela mba visi. Wajua kwa madanse, kajua panga bise. Kachino sililile, kima kuka ni mabosi. Alu vine ni mandria ni mabosi. Nivipiki mamo kwa ufela mba visi. Kima kama nomo kwa ufela mba visi. Kachino sililile, mina mukuse. Yesi amalika chenu konja uze. Wakina saina, esili jenu sinye. Alu vine ni madanse ya mancha. Mamuna kwa ufela amuse. Kailinga oya ni chini no mwezo wa usilizeni masiri mo onamo.
Chiendu chilize tivine paka panyuye. Machwala fulu wakuna za kumenda. Magilu fulu paka wa marimenda. Lelo ni pungwe paka nyuye.
Everybody we go.
Paka nyuye dance.
Wena.
Paka nyuye dance.
Vela tivine.
Paka nyuye dance.
Yeba.
Paka nyuye dance.
Mami.
Paka nyuye dance. Paka nyuye dance.
Yo, Vicky Diesel.
Paka nyuye dance.
Everybody let's go.
Paka nyuye dance. Luna mashanyu salilanga wena. Akuna bulutu. Maka maka manyuye. Sativanga buzabene tutu. Luka siliza katenu. Panchika koliko. Ati mina wa Musa wangunya. Kashawati ni mina waliko. Mutelu vine. Kaufela luna lutavele.
Everybody say
Happy New Year.
Shine swag dance.
Happy New Year. Paka nyuye dance.
Mami.
Paka nyuye dance.
Paka pungwe.
Paka nyuye dance.
Yo, Vicky Diesel.
Paka nyuye dance.
Everybody let's go.
Paka nyuye dance.
Kisio wesi pina sasincha. Sana muma sirimo sasincha. Amutia utopina babancha. Kisario na muma sirimo sasincha. Makuni malaisi kwa fela lukacha. Nisho kazi kwa fela lukaicha. Amutia sichaba utopuacha. Sikia maika ilazosa makuacha. Wanafia vikitimu apuacheza. Anisivi la kamu sosiani silizo na fani sapila.
Chiendu chilize tivine paka panyuye. Machwala fulu wakuna za kumenda. Magilo fulu paka wa marimenda. Lelo ni pungwe paka nyuye.
Everybody we go.
Paka nyuye dance.
Wena.
Paka nyuye dance.
Vela tivine.
Paka nyuye dance.
Yeba.
Paka nyuye dance.
Mami.
Paka nyuye dance.
Paka pungwe.
Paka nyuye dance.
Yo, Vicky Diesel.
Paka nyuye dance.
Everybody let's go.
Paka nyuye dance.
Everybody we go.
Paka nyuye dance.
Wena.
Paka nyuye dance.
Vela tivine.
Paka nyuye dance.
Yeba.
Paka nyuye dance.
Mami.
Paka nyuye dance.
Paka pungwe.
Paka nyuye dance.
Yo, Vicky Diesel.
Paka nyuye dance.
Everybody let's go.
Paka nyuye dance.
Thank you for my fans, man. Hey, yo, G-Dan. Hey, yo, my man. One mega, one moon day. Down the drop the ID. I got you. Yeah. Hey, yo, that's boy Swanny. Orijaba. MGSO. Bachel, I got you, squad man. Hey, yo, Charlie Joe. Yeah, my dance.
It's a perfect.